magaalada Baydhabo ayaa lagu qabtay kulan lagu daafuriyay kulan diimeed oo diiradda lagu saaray wacyigelinta bulshada magaalada Baydhabo. Munaasabadda furitaanka kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed oo ay ka mid yihiin wasiiro, xildhibaano, odayaal dhaqameed, culimaoodiin, macalimiin, haween, dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horeen, Sheekh Cabdulaahi oo safar uga yimid dalka banaankiisa ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka.
Oo aada u qiimo badan oo intaan oo walaala ah oo odayaal ah oo waxgarada inay isu yimaadaan magaalada Baydhabo isugu yimaadaan 7-20 bishii Oktoobar 2025 kulan diimeed lagu wacdaray mu'tamar Baydhabo lidacwati walishaab kulan diimeedka Baydhabo ee wacyigelinta. Magaaladan khayr badan baa ka socda, walaag badan baa ka socda, culimo badan baa masaajidada joogta, khayr aad u badan baa socda. Marka hadafka ugu weyn ee barnaamijkan waxaa loogu talagalay ama uu yahay in wanaagga socda wanaag lagu daro, in dadaalkaa socda dadaal lagu daro, in dadka culimada aha la garab istaago. Hadafka ugu weyn oo dadka mujtamaca magaalada ay joogo ay wadajir iyo maxaan lahay khayr ay ku wada noolaadaan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay xariggiisa ay qabsadaan. Hadafkiisu wax kale maaha, diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay kor noqoto, diintu inay faafto, dadku inay jahli ka baxaan, dadka in wax la baro, ayuu hadafkiisa uu yahay. Wax kaleeto oo looga danleeyay male. Adduunya laguma raadinayo, xoolo laguma raadinayo, wax kale laguma raadinayo, waxay dadkaa usoo kaceen oo usoo kalaheen waa inay maxaa lahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu ahaa balliguu canii walow biaaya gaarsiin haddaa wax kale aan weydo.
Dhanka kale, kulan diimeedka ayaa waxaa daafuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda Koonfur Galbeed Bare Aadan Cabdi.
Wali kisaabsiya inni diinteen la garab gala, la qaweeyo, lankasta la deersiyo dhallinyarada haddii haato, culimmada haddii haato, haweenka haddii haataan, ganacsatada ayo nooc inni la qaweeyo ujeedkaasu saaso. Marka sheekh horta ha dhawaaw culimmadii Koonfur Galbeed oo kijeersiyaad argaasaa ka dhawaaw, culimmadii Koonfur Galbeed oo garantis haysata oo khilaafkii injarna ha ka dhawaaw. Meelaha kale may argaane inni oo culimmo iskhilaafsan oo idaacadaha ku hadalaasoo khilaaf iyo ku kahay masaajidada la ka dumiya yaa argaan. Alxamdulilah culimmada Koonfur Galbeed ma leh haddii waljaraana mayla ray carab iyo daaga in iska dhow yoon isku haddii waljaraana hoostay xal sidaa walwiinu hata arday fas hada malle taas hortaa ka dhawaaw. May kale kiin kuma had celiyaani safarka dheer ha galli adoo dan kale in wadina inni arday culimmadii Koonfur Galbeed la hadal la kulanto si alla si oo arday diinta teng liin baraarujii faday koreenka qaado faday.